Yadula no joli rena, bigambo tubitwale mu maso mami. Ankusa womanye nze ni musajja womagalwa, ompe kitiibwa nyabo.
Kinawo kiraba lovins, ddala w'obeleyo nange n'omweno. Aba bakubulira nti nze njagala basajja bangi, si kituufu ssebo.
Mazima nawo kiraba rena. Dalabobele yo la wenzite no Kusaba wotwale mubaka delelo Konyanjule wopejiji wampa
Yi mwami, omanate Kumera kuze, rachina ye Seuwo Barike, bikere, mubakowa Osanga walikowa Kera no joli sebo, bigambo tubitwale mu maso sebo Labanze kusawo manye, tinze ni mukazi w'omwagalwa Mpe kitiibwa sebo
Echo nawo kiraba baby, dala bobeleyo nange n'omweno Aba bakubulira nti nze njagala bakazi bangi, si batuufu Guluma, omusujja guno Isitiria, sabato ndeka womanya Tila kwenuma lwa kubela kwe switi Sabato ndeka womanya Tila kwenuma lwa kubela kwe hani Aba wala mbalaba
Baba sajamba laba Na eva ntamara kubela kwe sebo Mami, amuse Kucheza sa, waya kasolo, kutingisha kwa.
kanchesa
kongerana kanti misha kanche